Zembwela Babu Edo wa Kumwembe Wapia Shabaraka
like
Sikia hii Japo maneno simukuki Ila yanachoma sana Punguzeni Japo maneno sibunduki Yanaweza uwajama Acheni Chelewa kazini Kisa njiani foleni boss Maneno Nimechelewa kulipa kodi Mwenye nyumba na nifokea Maneno Sawa nilikukopa rafiki Na ukanitangaze Maneno Nimechelewa kulipa mchezo Ndo unishushe jina kijumbe Maneno Topambana kufanya muziki Ila chambuzi uchwara kukicha Maneno oh, oh. Nashanga binadamu hawapendio Kuniona nipona matajiri Nashanga binadamu Hawapendio Kuniona sasa nimenawi Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika apie
Maneno
Mnajisumbua bure nipunzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama Mafili Director Chado Eyo solo
Shepu yangu ya uturuki inawahusu nini
Kari my story, my mother wa Jesse
Wanachonga sana, eti natumia filter inawakera nini
Nanama boss, wapi ankoti
Nikijenga kanyumba,
maneno
Eti ajenge ana nini,
maneno
Kachwa na lebo kayumba,
maneno
Ana hata senti ya msini,
Mwijaku DC
Nikipendwa, nikanenepa Wananita chibonge Nikikonda wananicheka Ili mrati tuwa nipone Nimakosea nini Sherie
Wachambuzi nja
Balingi nini Sherie
Po brand Isa tambu doto magari
Nashanga binadamu hawapendio
Aristote
Kuniona nipona matajiri
Kamage the big boss
Nashanga binadamu
Katoro.
Hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Niona sasa nimenawiri
Freddy Bunjabay
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika apie
Maneno
Mnajisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama Lamata jua kali Kiche bite Wapi mama koku Salimie sana mwana miska tembwe Mzee Nyerere Tunatestie, tunatestie
The Mix Killer Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya